tumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Ikaze mwese nshuti muri kumwe nanjye hano muri studio ya 7 i Washington DC na Eugenia Mukankusi ubasuhuza. Mbahaye ikaze mwese abatwumvaho muri hose. Muri uyu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko tubibagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku mubu utera indwara ya malariya n'uburyo bwo kwirinda. Ikaze mwese muri isanga kuri radio yanyu. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu ubuzima, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Turaganira ku ndwara ya malariya, tureba cyane cyane umubu utera iyo ndwara, indwara ikomeje kwibasira rubanda. Nkuko bisanzwe rero muduhe telefoni zanyu, abatari baziduha nibo ndimo kubwira, abandi namwe mwaziduhaye mwakoze cyane. Turazitegereje rero abatari baziduha, murabizi ko mushobora kutubipa kuri nomero yacu ya WhatsApp akabanakamenyesha ko guteranya 1 202 441 931. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kiravuga ku buryo umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya ndetse no ku ngamba zo kwirinda muri iki gihe ibihe by'imvura bitangiye, hari nacyo gihe kandi gikunze kugaragaramo umubare mwinshi w'abantu barwara malariya. Mugume rero hafi ya radio yanyu muganire n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi. Imibare igaragara muri raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yasohotse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize wa 2018 igaragaza ko abantu miliyoni 219 bagaragaweho indwara ya malariya mu 2017, byiyongereyeho miliyoni 217 ku barwayi ba malariya bo mu mwaka wa 2016. Ku kigereranyo umubare w'abantu bahitanywe na malariya wari uhagaze mu 4,335 mu mwaka rero wabanje umubare wari nk'uwo. Itariki ya 25 y'ukwezi kwa 4 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya malariya. Hakorwa byinshi bitandukanye harimo ubukangurambaga bigamije guhangana n'iyo ndwara ndetse no kuyikomira, ariko se inama zitangwa aho zirakurikizwa uko mwe mubibona? Habura rero iki ngo iyo ndwara ya malariya icike, harimo gukorwa iki muri iki gihe? Ntimugerere aho mujya nk'uko nabibabwiraga. Turaganira n'impuguke Dr. Emmanuel Hakizimana, ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwirakwiza indwara ya malariya muri RBC, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hakaba n'inzobere rero muri iyo siyanse. Turi kumwe ku murongo wa telefone aho ari i Kigali mu Rwanda. Twakire umutumirwa wacu Dr. Emmanuel Hakizimana. Wiriwe neza, urahura komeye.
Wiriwe neza Eugenie.
Wakoze cyane rero kutubonera aka kanya kugira ngo tuganire kuri indwara ya malariya. Hari hashize igihe tuganiriye, nongeye kuguha ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Mbere yuko tukubaza ibyerekeranye n'umubu utera malariya ubwawo nk'uko wabikozeho ubushakashatsi busesuye, nagira ngo Dr. Hakizimana muri make ubanze ubwire abatwumva malariya icyari cyo n'icyitera.
Murakoze Eugenie. Ndiyo koko malariya ni indwara yiganze cyane cyane ubihugu bya Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Malaria rero ikaba ari indwara cyane cyane ikunze kugaragazwa n'ibimenyetso by'umuriro, kumena ku mutwe n'ibindi. Ikaba rero iterwa n'agakoko bita Plasmodium, ikaba ari kwiyakwizwa n'umubu w'ingore wo mu bwoko bwa Anopheles.
Murakoze cyane Dr. Emmanuel Hakizimana. Ndebye uko imibare ihagaze muri raporo y'umwaka ku bijyanye na malaria mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2018 na 2019, iyi ndwara isa n'iyagabanutse. Mwatubwira aho iki uko byifashe muri iki gihe?
Nibyo koko mu Rwanda hari ingamba nyinshi zashyizwe mu bikorwa ku buryo malaria ishobora kugabanukaho 17.9% ku ijana ku bantu bajya kwivuza malaria ugereranyije n'imibare yo mu 2016. Noneho nk'abantu barwara ku buryo bazahaza bakajya mu bitaro ariyo mayatwita na y'igikatu bagabanutseho 50%. Hanyuma nanone impfu ziterwa na malaria zagabanutse 50%. Eko zavuye ku bantu bitabye Imana bagera kuri 529 mu 2016, uyu mwaka rero ushize bari 664. Noneho rero tukaba twashyize ingufu cyane cyane ku bijyanye no gutera imiti imbere mu mazu yica umubu ukwirakwiza malaria. Umwaka ushize tukaba twateye uwo muti mu turere 10 muri 15 twari duteganyijwe, natanga urugero nk'intara yose y'Iburasirazuba igize uturere 7 ndetse n'uturere 3 two mu ntara y'Amajyepfo. Ikindi kandi twakanguriye Abanyarwanda kwivuza neza kandi kare tubikikije mu bajyanama b'ubuzima ku buryo muri buri mudugudu abajyanama b'ubuzima barapima bakavura umuntu wese ugaragaweho indwara ya malaria. Ku buryo 63% y'abarwayi bose bagaragaye bavuwe n'abajyanama b'ubuzima, hanyuma 10% nibo bavuye ku bigo nderabuzima. Ndumva rero ko twashyize imbere ibijyanye no kwirinda, hanyuma nanone dushyira imbere ibijyanye no kwivuza neza kandi kare. Byatumye rero abantu batazaharangwa bagume mu mago, hanyuma bakajya kwivuza hakiri kare.
Izo ni ingamba zikomeye kandi zimaze no gutanga umusaruro nk'uko mwabivugaga muri iyo mibare mutubwiye yerekeranye n'igabanuka ry'indwara ya malaria ndetse n'umubare w'abahitanwaga n'iyo ndwara. None muri makeya, malaria yandura ite? Ni mu bihe bihe ikunze kuzamuka kandi kubera iki?
Hano dufatiye ku rugero rwo mu Rwanda nk'uko nari nabisobanuye mbere, malaria iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, kakaba gakwirakwizwa n'umubu w'ingore mu bwoko bwa Anopheles. Hanyuma rero urebye hari igice kinini cy'imyororokere y'umubu kimara cyane cyane mu mazi, nagako 30% kuva umubu uhere ku magi ukageza igihe umubu uguruka upfiriye, bitwara hafi nk'iminsi hagati ya 30 na 41 ubwo dushyizeho n'imiti yo mu mazi. Urebye usanga igice kinini ari mu mazi 30%, hanyuma nka 20% niho rero tuba tubona umubu uguruka. Ubwo rero bumva yuko malaria ikunze kuboneka cyane cyane igihe cy'imvura kuko ibidendezi by'amazi biba ari byinshi ahantu hatandukanye, ukongeraho cyane cyane n'igihe mukamuko w'imvura. Ubwo nko guhera mu kwezi kwa gatanu kuzahera mu kwezi kwa gatandatu ukwa karindwi ukongera kugaruka mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere, usanga rero malaria ikunze kwiganza cyane cyane igihe cy'umukamuko w'imvura, ariko batangiye kororoka imvura igitangira kugwa. Ubu rero nafata ibyo nko guhera mu kwezi kwa 9 ubu niho tugiye gutangira kuboneka ibidendezi by'amazi, hariho imibu yororokera cyane cyane hanyuma n'ikigiza gutse kwa 10 kwa 11 none utangira gutanga ya misanje kuba myinshi hanyuma bigatuma none mari zamuka muri rusange rero usanga mari zimbuto kuzamuka cyane cyane nko guhera mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kwezi kwa cumi na kumwe kugera mu kwezi kwa mbere
ye turaza gukomeza ubwo muraza no kutubwira uko iyo mibu ibaho itakiri mu mazi ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara reka mbanze mbaho umwanya bibarize yenda n'icyo ngicyo baraza kukigeraho cyangwa se ndatakikubaza ndaza kukikubaza tubanze twakire ku murongo wa telefone Samuel wiriwe yego urahagana hehe
ni mu Rwanda mu karere ka Kayonza
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ndamushimira ku byo bamaze kutubwira ikibazo nagira mubaze bajya batubwira ko uyu mugoroba ugeze ngo tugomba gukinga amadirishya kugira iyo mibu yinjira mu nzu none ku manywa bwo uwo mubu ntabwo ushobora kuma kwa gutera malariya wenda tuzi ko wenda ushobora kuba wenda uryana nijoro ku manywa bwo ntiwakwibuka gutera malariya
urakoze cyane rwose ikibazo cyawe Samuel Dr. Hakizimana Emmanuel atese umubu ko mutubwira gukinga nijoro ku manywa ntabwo umubu wakwinjira yenda ukanagenda ukihisha ahantu hanyuma cyangwa se ntiwanakuruma ari ku manywa ugomba kukuruma nijoro mujya mu musubizo
Samuel abajije ikibazo cyiza cyane urebye n'abantu benshi nicyo kibazo bakunda kwibaza rero imibu yo mu bwoko bwa noferi iyo bikunze gukurumana nijoro nko guhera saa mbiri kugeza mu gitondo ariko ikagaragara cyane cyane nko guhera saa yine kugeza mu gitondo kubera iki imibu ishakisha umuntu iruma ntabwo ikoresha amaso ahubwo igihe ishakisha ahantu hari imyuka ijyanye n'ibyuya tubira cyane cyane imyuka duhumeka ngira ngo twese iyo winjiye mu nzu abantu barayemo umva yuko impumuro yabo itandukanye n'impumuro yo hanze imyuka igenda ikurikiye bya byuya tubira ndetse n'imyuka duhumeka ariyo mpamvu yo guhera ayo masaha abantu bari kuryama niho iyo mubwo bwa noferi itangira kugakurumana nayo imibu ikunze kurumana guhera amasaha 10 kugeza saa mbiri z'ijoro usanga atari imibu yo mu bwoko bwa noferi
murakoze cyane reka twakire na Okelo Okelo turi kumwe
turi kumwe
uri hehe
ndi mu gihugu cya Uganda Padeli
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo
banza telefoni ya Okelo icitse reka nsabe kubuhanga Okelo ngo uratwumva telefoni yawe irivuze nabi nubwo komeye
abaturage nabo ntabwo bakitabira kuryama mu nzitiramibu cyane nk'uko mbere byari biri nibaza ko bashyiramo imbaraga mu gukangurira abaturage kuryama mu nzitiramibu
urumva babikora gute kandi bahora babibabwira se ahubwo ibyabo akazi kabo baragakora ko kubabwira akamaro k'inzitiramibu bakaba bakanazibagezaho noneho umuturage we yagombye gushyiraho ake naba atazirayemo kandi babimubwiye bazakora iki
nibaze ko bakora ubukangurambaga bwageze wenda ndabaha nashaka kuvuga nko mu gice ndimo mu gice ndimo aba ikibazo cya malariya cyane cyane ku buryo usanga gihangayikishije abayobozi badase bayobora bapaderi mu majyaruguru bari gusanga bari gutanga inzitiramibu ariko abaturage ugasanga nabo ntabwo babyitabira kubera kenshi bari batanga inzitiramibu zivuye muri government ariko abaziduha nabo ugasanga ntabwo badukangurira cyane kuzikoresha ugasanga n'abategetsi n'abaperebukira makabo bashinzwe iby'ubuzima
uravuga aho ngaho
nanone nagira mubaze akabazo hari imiti ya malariya ikunze gutangwa nkurikije iyo dukunze gufata inaha hari imiti dukunda kurwara malariya cyane tukafata imiti yitwa kwinini sinzi nimba mushobora kuba muyizi ikatugiraho ikibazo gikomeye cyane cyo kuzungerezwa mu mutwe no kubabara mu nda wenda yatubwira dokita nimba nta ngaruka bitera ibyo binini bita kwinini
Kinini, okay. Ye, bugumye hafi. Urimo kutwumvira kuri radio?
Kuri telefone.
Bugumye hafi noneho abanze agusubize. Dr. Hakizimana.
Murakoze rero cyane cyane cyane. Ntangiriye kundisiranibo. Nari mbabwiye impamvu y'inzitiramibu. Inzitiramibu turinda kubera ko imibu izikurikiye icyuya tubira ndetse n'imyuka duhumeka. Niyo mpamvu imenya ahantu tuje. Iyo tujyanye n'inzitiramibu rero bituma idashobora kutugeraho. Rero ku nzitiramibu habaho kwigira, hakaho kwifata neza ndetse no kwikoresha buri joro. Rero iyo hariho gahunda yo gutanga inzitiramibu bisaba ko inzitiramibu uyifata neza ukayikoresha neza kandi ukayiryamamo buri joro. Inzitiramibu rero burya ni igikoresho cyakozwe kuva kera ku gihe mujya mwumva uwitwaga ba Cleopatre yajyaga burya aryama mu nzitiramibu ikozwe mu ndodo za zahabu. Buriya rero inzitiramibu ni nk'ingabo ituma umuntu umubu utamuruma. Ku bijyanye na kinini, kinini buriya ni umuti wakoreshwa kuva kera, ukaba hano mu Rwanda tuwukoresha iyo umuntu agaragaje malariya igikatu. Rero ukunze kugira ingaruka cyane cyane ukumva ufite igisereri, ukumva ufite senyi, ariko ibyo bimenyetso birashira. Ibi bizakunze rero kurangiza umuti wafataga kuko bimaze gukira izo ngaruka wumvaga zisesemi n'ibindi birashira. Yakoze
ye akabazo gatoya, hari ukuntu abaganga bajya batubwira ko hari imiti umuntu ashobora gufata akayifata mu ndasa cyangwa se akayifata yagize icyo afungura, yaba atafunguye hakaba haba nk'ingaruka nk'izo ngizo zirimo n'isereri cyangwa se n'isesemi cyangwa no kuba wababara mu nda. Mwagira ikintu mubitubwiraho gatoya?
Urakoze cyane Eugenia. Ubundi ku miti myinshi abaganga basaba yuko ubanza kurya, hanyuma wamara kurya ukanagufata imiti. Ariyo mpamvu rero na kinini bita byiza yuko ubanza gufungura, hanyuma wamara gufungura ukana kunywa iyo miti, kuko ijye mu ndasa niho n'ibyo bimenyetso cyane cyane usanga bikuzahaza bitashobora kugaragara iyo wanze gufungura. Igize ko umuti uwo ari wo wose ubanza gufata ifunguro ariko hatarimo amata.
Uyu muti ushobora kuba wagira bya bindi bita ubudahangarwa umuntu aramutse yawufashe nabi ntarangize igipimo bamwandikiye.
Muri rusange umuti iyo utubahirije iminsi bagusabye kugira ngo uwufate usanga rero bituma habaho ubudahangarwa kwitwa dukoko dutera malariya cyangwa n'izindi ndwara zose. Utwo dukoko ntabwo tuba twafashe umuti uhagije kugira ngo dushobore gushyira mu mubiri. Ni byiza yuko umuti uwufata igihe ukawufata iminsi bakubwiye kugira ngo twa dukoko twose dushobore gushyira mu mubiri. Bikaba na byiza ko iyo umaze kurangiza kuwufata twaba kwa muganga bagapima bakarebe niba twa dukoko tutakiri mu mubiri. Byaba ari byiza kugira ngo utazana ubudahangarwa agakoko kuri uwo muti wakoresheje.
Radio y'i Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Ku murongo wa telefone twakire na David. Uranyumva David? Wiriwe neza, urahagana hehe? Telefone yawe ko yanze David. Buretse gato turongera tuguhamagare David. Reka twebe twakiriye Joseph. Joseph?
Karame karame Eugenie.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Mfite akabazo ko kubaza umutumire ariko muhanze mu munda mukirize.
Narakumva rwose.
Ndabaramukije nanjye.
Rero ku bijyanye n'indwara ya malariya navuze ko iterwa n'umubu. Ese umubu ushobora gutera umuntu malariya umurumye rimwe cyangwa bisaba inshuro nyinshi? akandi kabazo ese umubu umwe ushobora kwanduza abantu barenze umwe malaria ukabanduriza ukabanduza malaria icyarimwe
urakoze cyane niba nta ye Joseph urakoze Dr. Hakizimana musubize Joseph
urakoze cyane Joseph ku cyo cyiza ubundi iyo ukurumye waranduye nabo bitukwanduza si ngombwa ko ukurume inshuro nyinshi nanone umubu umwe iyo wanduye wanduza abantu benshi kuko umubu urumana buri minsi ibiri urumva rero niba umubu ushobora kumara iminsi 28 uretse ko utangira gukwirakwiza ka gakoko nko ku munsi wa 15 ni ukuvuga yuko uba ufite hafi iminsi 13 yo gukwirakwiza malariya niwo urumana buri minsi ibiri bisobanura ko umubu ushobora gukwirakwiza malariya ku bantu 6 kuko buri minsi ibiri urumana niba rero waranduye kari gakoko gatera malariya umubu ushobora gukwirakwiza malariya ku bantu 6 birashoboka
buri minsi ibiri uwo mubu urumana ni ugushaka amaraso awutunga cyangwa ni kubera iki hashira icyo gihe hanyuma nyuma y'iminsi 13 ntabwo uba ucyanduza
murakoze urebye umubu utangira nko kuza kuruma abantu nko ku munsi wa 5 umaze kuvuka ubwo rero kubera ko ka gakoko gatera malariya bisaba hasi iminsi 10 kugira ngo kave mu gifu cy'umubu hanyuma kagire mu ndurwe z'amacandwe bisaba ari iminsi 10 ariyo mpamvu tuvuga yuko umubu ushobora gutangira gukwirakwiza ka gakoko ku munsi wa 15 ku bijyanye rero no kurumana umubu urebye urumana ubushaka amaraso kugira ngo amagi akure ayo maraso atuma umubu ubaho ariko nanone akamaro k'ingenzi ni ukugira ngo ubone za poroteyine zituma ya magi akura ayo mpamvu ni ebyiri kugira ngo ubeho no kugira ngo ya magi akure ushobore kuyatera
cyane cyane ko mwavuze ko ari umubu w'ingore
ni umubu w'ingore kuko ingabura ntabwo ubaho n'igihe kirekire ntabwo ugire icyumwe muri iyi
twakire na David David
ndakumva neza
wiriwe neza
mwiriwe ni amahoro
telefoni yawe ni wowe telefoni yawe yari icitse
yego ni ikibazo cya network ibyo byose
ye noneho ubonye akanya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
icyo kibazo nkatunga he ntabwo ari turesure icya mbere ni ukubaza uwo mugabo ndamuzi muri gahunda za malariya ni umuntu usobanukiwe cyane
niyo mpamvu twamutumiye
twagiye duhura kenshi mu mahugurwa kuko nanjye nigeze kuba umuntu w'umuganga ariko nkamubaza hari porogaramu u Rwanda rufite yo kubaka uruganda rukora inzitiramibu yatubwira se urwo ruganda rugeze kugira ngo rutange inzitiramibu icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri nihuse namubaza ese hari gahunda minisiteri y'ubuzima ifitanye y'imikoranire na minisiteri y'ubuhinzi kubera ko bivugwa ko hari ibizenga byagiye bisukurwa cyane mu buhinzi bw'umuceri cyane cyane byagiye bigira uruhare mu kongera umubu mu turere biherereyemo ese hari ukuntu bakorana ku buryo kugira ngo bakumire imibu ishobora kuba yororokera muri ibyo bizenga ni ibibazo nanjye twari bibiri
urakoze cyane ndumva ibibazo byawe birareba cyane hari abashyiraho ingamba ubwo ariko ndumva hari ikintu washobora kubikubwiraho cyane cyane nk'iyo mikoranire ya minisiteri y'ubuhinzi n'iy'ubuzima kuri ibyo bizenga yaba iby'amafi cyangwa se n'ibindi Dr. Hakizimana mwagira icyo musobanurira David
urakoze cyane kuko yambwiye ko tunaziranye ku bijyanye n'uruganda rukora inzitiramibu mu Rwanda ndumva yuko iza mbere ishobora kuzaboneka muri uku kwezi bikaba bizakemura ikibazo cyo gutumiza inzitiramibu hanze kuko urebye byajyaga bifata hejuru y'amezi 9 nanone zikaba zashobora no kuboneka ahantu hatandukanye ku bijyanye no gufatanya na minisiteri y'ubuhinzi etwa kora na kubintu bitandukanye kizungugu kuko nabwiraga yuko hafi 30% y'ubuzima bw'umu ni mu mazi iri mu mazi kandi mazi yuko hari ibintu by'amazi bikoreshwa ku buryo bunyuranye aba kwita amazi yo kuhira ibikorwa by'ubuhinzi hari uburobyi rero tuzo turafatanya nko gutera amafi mu bigenda by'amazi hari amafi yo mu bwoko bwa tilapia ndetse no mu bwoko bwa sarpe ku buryo ayo mafi arya twa tugihugu tubamo tubamo imibu imbuto ubwo rero iyo bari twayitangiye ku bigenda byinshi ngo bimaze guterwamo amafi indi gahunda tuzo tuganiraho ijyanye no kurwanya imibu yororokera cyane cyane mu byanya by'imiceri ku buryo byaje n'ubushakashatsi twagiye dukora nta guhuha hari n'ubundi bushakashatsi tugira ngo tuzakore mu minsi iri imbere ku buryo rero ya mbutsa kurwanyiza ku isoko itaratangira kuza mu mazu iwacu kugira ngo iturume ikwirakwize na malariya minisiteri rero y'ubuhinzi hari ingamba nyinshi dufatanya kugira ngo tuvuge twatsinzwa malariya burundu mu Rwanda
twakire na Philippe.
Alo,
wiriwe neza, urahaga na hehe?
Ngaherereye mu Burundi.
Uri mu Burundi, urahaga na hehe? Yego, mwegereye hano hari ibizenga by'amazi
hagati y'amazi
muvuga ngo ikinyonga cyangwa uri hasi inyonga yes. None ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo wifuza guterera
cyangwa bisanzwe nagira ngo ndende amushimire uwo mutumirwa ama akabatwa gatanya na wifuse nagomba mbatwe mu mumba rije hajya umuntu ashobora kujya kuyifuza marariya layituye ama ugasigana na nk'ubukomere
ibikomere ku munwa byaturutse ku miti banyoye ya malariya
wana yivuze mbere yakije ugatuzigarana dukomere ku munwa tuduhere tukanduruka tuya udusebe duto duto
utwo tuntu tuba twaturutse ku miti cyangwa uba wagize byaturutse nko ku muriro umucanwa sinzi niba mwita umucanwa ko
byaturutse kuri iyo malari
reka buretse guma turabizi ko mutatwumva ngo mu Burundi neza reka abanze agusubize keretse niba hari ikindi kibazo wari ufite guma hafi rero guma ku murongo akusubize Dr. Hakizimana
murakoze Philippe icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane ku bijyanye n'udusere ushobora kugaragaza ku munwa iyo ukirwaye malariya cyangwa ukirutse mu by'ukuri rero ukuntu tuba dukoko dukora dushwanyaguza utwo twita udusoro dutukura tugize amaraso aritwo twita globule rouge ku buryo kamwe gashobora gushwanyaguza kugera ku 20 buri minsi ibiri ariyo mpamvu usanga umuntu agira umuriro watinda kujya kwivuza ukagira malariya twita igikatu cyangwa paludisme severe icyo gihe rero kubera ko uhagaragaje ubushyuhe bw'umurengera kuko murazi ko ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu ubundi ntabwo ujya burenza 36 n'ibice 5 iyo bigeze rero hejuru ya 39 hari naho bya 40 ariyo mpamvu usanga nk'umunwa urabona yuko haroroshye cyane ndetse no mu mazuru usanga aho hantu rero hakunze kugaragara udusebe ariyo mpamvu iyo ubicuruka usanga iminwa yarumye yasadaguritse ndetse no mu mazuru biba bisaba yuko ubonye bikomeje wajya kwa muganga bakaba baguha n'indi miti igufasha kugira ngo n'utwo dusebe twagaragaye dushobore gukira
hanyuma nk'uwo uba afite umuriro mwinshi kunywa nk'amazi hari ikintu bishobora kumufashaho amazi akonje
ubundi ugaragaje umubiri umuriro mwinshi bisaba yuko witabutse kujya kwa muganga ariko nanone ukafata amazi ukashira aho ku gitambaro cyangwa ugafata nka isume ukamushyira ku gahanga kugira ngo byibura bwa bushyuhe busa n'ubugabanuka ariko imbere ntabwo ubushyuhe waba bwagabanuka uwo buri mwinshi rero ugaragaza na malariya y'igikatu yabisa yuko umuntu agaragaje umuriro mwinshi umwihutana ukamujyana kwa muganga kuko hari n'izindi ngaruka zishobora kuza zitewe n'umuriro mwinshi ubwo rero bisaba yuko umwihutana ukamujyana kwa muganga bakamuvura ntugemere mukaba magendo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima twakire Nyandwi Nyandwi turi kumwe
Ejo turi kumwe
urahagana hehe
ndi mu Burundi mu Kirundo
Umeze neza mu Kirundo se
tumeze neza turashima
akabazo cyangwa se igitekerezo
akaje nagira ndaze umutumire ndagenda mubaze yuko nk'abashakashatsi hari ingamba barimo barakora mu guhiga umuti wo kuvura malariya mu buryo bunyarutse cyangwa se ndi ko bari ubundi buryo bararose bw'ukuntu umuntu yoba ubu yirinda akaje narise karako
kwirinda hari ibisanzwe bivugwa kenshi cyane byo gukuraho ibihuru n'ibindi n'amazi aretse cyangwa se ibindi bintu bishobora gufata amazi byaba biri iruhande rw'inzu umuntu atuyemo no kujya mu nzitiramibu kurara mu nzitiramibu buri munsi nk'uko yabitubwiraga n'ibindi aya mabwiriza aho urubona abenshi ibyo mubwirwa babikurikiza
Kwa hivyo tulabikurikiza cyane 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 tumenyereye icyo gihe by'imitegekere gusa nuko tujya twumva ko ubu twumva ngo malariya yarongeje ubukana ibindi nicyo turimo turibaza yuko nyuma y'abashakashatsi baba baragize ubushakashatsi bakabona ibindi bintu
umuti unyaruka ni umuti wavura nko mu gihe kingana iki kuri wowe Burundu Burundi zaboneka ari uko ibyo byose bitera bituma uwo mubororoka bivuyeho reka muhe umwanya gusubiza Dr. Nakizimana
arakoze Nyandwi ngira ngo ahaya nta kuvuga ku rukingo rwa malariya ariko urukingo ntabwo ruraboneka ku buryo rwatangira gukwirakwizwa mu baturage numva ko niwo muti cyangwa urukingo rwashobora kurinda umuntu burundu ujyanye ku muti rero uvura mu minsi mikeya malariya kugeza iki gihe uriya muti wa kwateni niwo muti ushobora kuvura umuntu iminsi itatu gusa kuko bakwakira igipimo ugenda unywa buri munsi mu minsi itatu rero twaba tukoresha twamaze gushyira mu mubiri numva icyo gisubizo namuha umuti dukoresha kugeza icyo gihe uvura mu gihe gitoya ni umuti wa kwateni
ubwo indi bwo baracyayikoraho ubushakashatsi
kugeza iki gihe ubushakashatsi ntabwo buhagarara burakorwa ku miti irebye itandukanye ariko kugeza iki gihe uyu niwo muti ukoreshwa ku buryo umuntu ashobora gukira ku buryo bwihuse
twakire na Emmanuel mwiriwe Manuel
mwiriwe
urahagana hehe
ni mu murenge wa Rukoto akarere ka Rwindo mu majyaruguru y'u Rwanda
mumeze neza mu majyaruguru se
turakomeye nta kibazo turashima n'imvura y'imirago nta kibazo
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
ndabanza ku gitekerezo
yego
wenda niyo kuba akina mu Rwanda mu majyaruguru uburyo wenda twirinda iyo malariya
gute
hari uburyo bwo kurwanya gutema ibihoro gusiba ibigendezi by'amazi kumenagura ibintu by'ibikoresho bya minisitiri nyine cyangwa ukaba wabikuza kuko nta mazi ariko aho cyangwa ngo birege mu maso kugira ngo imitarare malariya iri mu kwica yorokera cyangwa se no kuri inzitiramibu
yego
ariko hari ubundi buryo bwa agenda bushobora gukoreshwa nk'abantu bakora akazi ko kurara ijoro hari amagusa ikiriya kigo kirwanya malariya gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda RPC kigiye gitanga kikayaha abajyanama b'ubuzima rero bakayasanga mu baturage ku buryo naho umuntu ugiye gukora izamu ry'ijoro atarara ahantu aragenda akayisiga ku bice mbese bugaragara hanze nijoro nko mu maso cyangwa ku maboko ku buryo ajya mu kazi ke ari sefu yitege ko nta malariya ashobora kwandura ntano sefu hari n'undi hari n'undi muti bita bayigoni uri ukoze ku kantu kameze nk'aka wana umufuniko ukuntu uba umeze nyine wenda nk'umuntu wo mu Rwanda waba uzi ikintu bisa umuteneri w'ikigo sinzimo waba umuzi umunyamakuru
turawuzi
urabona ukuntu uburyo bawukora bagenda bazengurutse utuntu twa etapi ukuntu nyine ikintu ukora iyo ugiye urajya gushaka kumutama w'ubuzima noneho wagera iwawe ku mugoroba uri nko kurya wenda cyangwa se igihe utararyama muri wowe n'umuvuga nko hanze ugafata uvuga ukagacana noneho umwe afite akazi gatanga ugerageza kwirukana imibu ishobora kuba yajya mu yazi muri ifasi yicayemo muri icyo kintu runaka mu gihe yararyama
karimo amavuta rero ucana
ubwo noneho
karimo amavuta ucana cyangwa ni nka bushe
kandi udutwika ko gaporodiyusinga umwotsi noneho uwo mwotsi urabona iyo uwo mwotsi ujya uzamuka mu kirere ubuza ya mibu kuba yaza buso murimo muri icyo gihe
hanyuma karashya kagashira kamara igihe kingana iki
ubundi gashobora kuba kacanwa nk'amasaha ari hejuru ya 72
ni menshi
kuko ntabwo kaka nk'ikintu gisanzwe kitereye aho nk'uko wacana wenda nk'igikenyeri cyangwa urupapuro kuko kaka kiyonderereza ariko gaporodiyusinga umwotsi ufite ingufu ku buryo nta kintu kiri henshi kiri kuko y'umubu yageraho n'isazi ntiyahagera
ndumva mwe rwose uburyo bwo kwirinda mwarabugezeho
turi sefu cyane ku kintu cya malariya kuko na RBC urebye muri noza muri sitati 5 itangazwa ko malariya igenda igabanyuka ku kigero gishimishije
urakoze cyane gusangira ibitekerezo
ushaka kubaza umutumirwa
yego
kuki bavuga ngo malariya ikunda kwibanda ahantu hari mu bibaye cyane mu cyumba cyose yaba ari uko biterwa n'uko ari wakiba cyane
ikunda kwibanda mu bibaya
mu bibaya urabona nk'ari mu wenda mu busaza bw'u Rwanda cyane ntikunda kwibanda cyane mu mutara
yego
nuko hariburiye
arakumva reka nze muhe umwanya gusubiza Dr. Hakizimana
urakoze cyane Emmanuel najyamushimire kunyunganizi mu by'ukuri hari uburyo turi dukwirakwiza mu baturage duciye ku bajyanama b'ubuzima n'andi atandukanye ku bijyanye n'imiti yirukana imibu ikwirakwiza malariya turiya duteye twa bayigoni natwo turimo ndetse hari n'amavuta umuntu ashobora kwisiga ku buryo mbere yo kujya kuryama guhera w'ikigoroba saa 12 kugeza amasaha 2 saa 4 z'ijoro gukoresha utwo duti ku buryo nta mubu ukugeraho ndetse waba ukora akazi k'ijoro ukaba wisiga ayo mavuta ari n'amasabune ku buryo butandukanye niyo atuma wa mubu udashobora kukuruma ubwo rero tuba turakomatanya uburyo bushobora kukufasha mbere yo kujya kuryama ndetse n'iyo uri hanze uburyo rero ndumva ko turabushyira imbere ku buryo abanyarwanda bose tubakangurira kandi tukabegereza n'ubwo buryo ku bijyanye na malariya ikunze kugaragara mu bibaya ahantu ho mu misozi migufi cyangwa mu bibaya biterwa n'ubushyuhe ubundi bavuga yuko iyo ubushyuhe buri munsi ya 18 babyita degre 18 bavuga ko ubundi kariya gakoko gatera malariya kugira ngo kazaze mu gifu cy'umubu
akagere mu ndugu z'amatangwe bisaba iminsi 25. Icyo gihe rero ubu ako gako kajya kugera mu ndugu z'amatangwe umubu warakuje bifata igihe kirekire kugira ngo kazagere mu ndugu z'amatangwe. Iyo ubushyuhe buri kuri 25 rero niho usanga kororoka cyangwa gukwirakwira mu mubiri w'umubu birihuta cyane, kuko nabasobanuraga yuko bifata gusa iminsi 10 kugera kuri 12. Ayo mpamvu bituma ya minsi isigaye umuntu ushobora kugukwirakwizaho malariya. Ibyo rero biterwa n'uko ubushyuhe butuma kagako gatera malariya kihuta kakava mu gifu kagera mu ndurwe z'amacandwe ku mubu, kuko iyo kataragera mu ndurwe z'amacandwe y'umubu ntabwo umubu ushobora gukwirakwiza ako gakoko. Rero nibyo koko biterwa ubushyuhe butandukanye hagati y'ibice bitandukanye by'igihugu cyangwa urebye no muri Afurika muri rusange. Ahantu hari imisozi miremire usanga ubushyuhe ari buri hasi cyane, ugasanga na malariya rero iri hasi cyane. Iyo niyo mpamvu.
Ndadijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Mutumirwa wacu ni muganga Emmanuel Hakizimana, n'umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwirakwiza indwara ya malariya muri RBC mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hakaba n'inzobere mu byerekeranye no kurwanya imibu, iyo mibu itera malariya. Nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire Gode. Turi kumwe?
Hello.
Oui.
Turi kumwe?
Oui. Urahagana hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi mu Kanyosha.
Oui. Mu Kanyosha umeze mute?
Mu Kanyosha turaho tumeze neza.
Nuko ubwo rero ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho muri kiganiro cy'ubuzima?
Bwa mbere ni icyiyumviro ushaka guterera.
Yego.
Abanza gushimira leta yacu y'u Burundi kuba yashoboye kwitaho ikibazo cya malariya mu kuronsa abanyagihugu bose imisigatira. Iyo ni intambwe ikomeye cyane.
Ubu barayibonye noneho bose abari bayikeneye, kuko mu minsi ishize havugwaga malariya ku kigero kinini.
Aho mperereye malariya yavugwa uko bayivuga siko twayibonye, ariko dushimira leta ko yashoboye kubanguka. Kibutsa abanyagihugu cyane cyane kuryama mu misigitira, kuko leta yari isanzwe yarayibahaye. Nishimira ukuntu yitaho ababyeyi iyo bavuye kwibaruka cyangwa iyo bagiye gupimisha indani misegetera barayironka ku buntu ataco barinze gutanga. Kuvongera nkanayisaba ni gusa yuko leta yacu y'u Burundi umugambi yatanguje wo gukoresha ibikorwa rusange yo kongera igahimiriza abantu abahenegihugu gukora kwitabira ibikorwa rusange kugira ngo bashobore gukura ibitira byose cyane ahantu hose hoba hari ibintu bituma imibu ikwira cyane.
Yego. Hanyuma yego,
komeza. Ndashobora kumubaza ariko hoba hariho umugambi wo gukora urukingo rwa malariya kugira ngo byoshikire abanyagihugu bose bo mu Burundi no mu Rwanda ndetse no mu karere kose.
Urakoze.
Amangana mu kigo. Nongera nkanamushimira ku nsiguro yaduhaye z'ukuntu dushobora kwirinda malariya. Kandi namwe murakoze ku kiganiro mwatumishije mucugu cya malariya, kuko ni intamba iwacu no mu karere.
Urakoze cyane rwose Godi, ndagushimiye. Ubwo abanyagihugu cyane cyane abo mu bice bitandukanye bajyaga bakoresha utu inzitiramibu cyangwa se imisegetera mu buryo butari bwo, ndumva bakwiye guhindura imyifatire. Ngashima ko uvuze ko leta yabagejejeho izo nzitiramibu kandi ikaziha n'ababyeyi bivungenze cyangwa se abagiye kwibaruka. Ndagushimiye cyane.
Yego cyane. Urakoze namwe.
Dr. Hakizimana hari cyo mwavuga ku byo Gode avuze?
Gode najyango mushimire cyane kubijyanye n'urukingo, ariko najyango musobanura yuko kugeza iki gihe hari inkingo zijya kuri 3 zagiyagezwe, ariko zitaragaragaza yuko dushobora gufasha abantu kwirinda malaria ku buryo buhagije, ndetse hari n'izindi ziherutse kugeragezwa bya kuri 3 nazo zagiyagezwe ku bana bari hagati y'ibyumweru 6 kujya ku 12, ariko kigeze nta rukingo ruragaragara rwashobora gufasha abantu kwirinda malaria ku gihe kirekire. Kugeza igihe ni ukwitabira uburyo buriho dukoresha inzitiramibu ndetse dukoresha inzu n'isuku muri rusange. Ariko nagirango nongereho yuko niba hari gahunda yo gutanga imitegekera cyangwa inzitiramibu, hari ikintu abantu burya bibagirwa bakayanika ku zuba. Burya rero iyo wanitse inzitiramibu cyangwa inzitiramibu ku zuba ntabwo imara igihe kirekire, kuko wa muti ushyiramo ku buryo bwihuse. Biba byiza yuko yandikwa mu gicucu cyangwa ikanikwa ku gitanda, ndetse n'amazi wakoresheje mu kuyimesa ukakira mu bwiherero. Ikindi nagira ngo bakangurire, hari ibidendezi by'amazi cyangwa ibizenga by'amazi, ariko nanone hari no gupfundikira amazi dukoresha mu mago iwacu, kuko iriya mibu iyo imaze kurumana ikaruhuka iminsi ibiri, aho ibonye amazi meza nitera make. Ariyo mpamvu rero iyo hari amazi adafunikiye mu rugo cyangwa hafi y'urugo, icyo gihe wa mubu wanduye ukwirakwiza malaria ku bantu bagize urugo. Ariko iyo amazi afundikiye ushobora kugenda ukajya kure, ndetse wanagaruka umaze kubona aho utera amagi ukaba utagaruka iwawe. Rero nagira ngo mbakangurire kwanika ahatari izuba inzitiramibu, ndetse no gupfundikira ikintu cyose kiriho amazi akoreshwa mu rugo adakenewe, ayo mazi mukayamena kugira ngo mutabona aho mutatuma ya mibu itera amagi hafi y'amago iwanyu.
Ndabashimiye cyane rwose Dokiteri, ibisobanuro mukomeje kuduha. Twakire na Musanga Mfura, uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe neza, uri hehe?
Ni mu majyepfo y'u Rwanda, Inyanza.
Mumeze neza Inyanza?
Inyanza turaho, turashima Imana.
Nuko. Ufite ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Njyewe ibibazo nshobora kuba mfite, mbega hari uburyo twumva ngo malaria z'ibikatu na malaria isanzwe, ariko aho ngaho sindamenya ngo aho zitandukana gute zitandukanira hehe, n'ibindi bimenyetso byazo nazo zitandukanye. Ikindi hari ukuntu abantu benshi tuganira nkumva ngo ubungubu ndi kwiyumvamo malaria ngo maze iminsi mbyibushye, bamwe basa nk'aho rwose mfite ibiro ngo ngiye kurwara malaria, kandi koko mu minsi mikeya ukabona imibiri yafashwe yajya kwa muganga bakanayibona. Ibyo bintu nagira ngo dokita adusobanurire. Ikindi kintu hari utuntu dukunda gukoreshwa cyane cyane ku bantu bakoresha umuriro, ukagacomeka umubu ukaba wahunga umwuka wako. Nibaza ngo ese nta kintu byefektinga ku mubiri w'umuntu nk'iyo mwuka ubaye mwinshi mu nzu? Murakoze cyane, ibibazo byanjye ni ibyo.
Musanga Mfura, urashaka kuvuga bya bindi bari bamaze kuvuga bya bayigoni?
Eee,
two gucana. Okay, sawa. Reka ubwo reka agusubize noneho. Dr. Hakizimana, urakoze nawe. Nimusubize Musanga Mfura. Ibi gutandukanya igituntu cy'igikatu n'igituntu gisanzwe, ese hari ahantu malaria yabihurira n'umubyibuho kuri abo bantu babyiyumvamo kandi ngo barangiza kuko bakayirwara? Nabivugaho iki?
Jean Girango yavuze malaria y'igikatu, hari igituntu cy'igikatu, hari abandi bashobora kuzatanga ibisobanuro bihagije, ariko ngarutse kuri malaria y'igikatu, ibimenyetso bigaragaza malaria y'igikatu ari ukugira umuriro mwinshi cyane, kuryo uyirwaye cyangwa kumuri adashobora gufungura harukuruka kuruka kuryo udashobora kufata imiti ngwinire igume mu gifu hanyuma igufate hari ndetse nko gucika intege ukaba utashobora guhagarara ariko usanga umuntu bamuhetse bakamujyana kwa muganga cyangwa bakamuhoreza imbangukiragutabara rero icyo gifite ibyo bimenyetso bituma udafata umuti uri mu rugo iwawe cyangwa ujye kwivuza ku kigo nderabuzima cyangwa umujyanama w'ubuzima utahe iyo niyo malariya twita ko ari malariya gitatu icyo gihe rero bisaba ko wihutira kujya kwa muganga kuko hari imiti yindi baguha kugira ngo igufashe gukira vuba ku miti avuze ikoreshwa ku bantu bafite amashanyarazi bagasomeka ubundi umuti urimo wirukana imizi uko usomese uwo muti urashyuha wamara gushyuha noneho ka kotsi kavuyemo kakajya mu nzu bigatuma ari ya mibu idashobora kwinjira kugira ngo ize kubaruma uriya muti rero ni imiti yakuye ubugenzuzi ku buryo nta kibazo yatera abakoresha ubwo buryo bwo kwirinda n'ikwirakwiza malariya ariko dusaba yuko iyo miti ikoreshwa mbere yuko ujya kuryama ukagatomeka ukigura saa kumi n'ebyiri noneho wajya kuryama ukagatomokora mugakoresha uburyo busanzwe bw'inzitiramibu ndetse n'ubundi buryo wakoresha rero ntabwo dukanguye abantu yuko ubwo buryo bukoreshwa ijoro ryose ni uburyo bukoreshwa gusa mbere y'uko ujya kuryama murakoze
murakoze nawe kandi no kunkosora igituntu cy'igikatu nshaka kuvuga malariya y'igikatu kubera akamenyero k'igituntu cy'igikatu nicyo gikunze kuvugwa cyane kurusha malariya y'igikatu ubwo rero reka dukomeze twari dufite domisiye telefoni ye ubanza icitse ariko hari ka kabazo nigeze kubabaza hari malariya kariya gakoko gatera malariya mwavuga ko kororokera hanini mu mazi bigenda bite iyo kavuyemo kakaba noneho kari mu bihuru karusha gushobora gukomeza gukwirakwiza indwara cyangwa se hari igihe gashobora no gutakaza ubushobozi
urakoze Eugenia urebye icyo dusanga mu mazi ni utunyorogoto ari natwo tuvamo imiha iguruka utwo tunyorogoto rero tumara hagati y'iminsi icyenda kugera ku minsi cumi n'itatu bituruka ku bushyuhe bw'ahantu nyuma rero yaho hagati y'iminsi icyenda na cumi n'itatu niho havamo imibu iguruka iyo miruguruka rero dukunze kubona ari nayo abantu bakunze kumenya ariko tukaba dushaka yuko n'icyo kiri mu mazi tuzakimenyesha abatumva kuko ikibi ntabwo ari amazi areta ikibi ahubwo ni ikiri mu mazi tukaba dushaka ko twakangurira abanyarwanda cyane cyane ndetse n'abandi kumenya n'iyo mibu ikiri mu mazi hanyuma rero mu buguruka iyo umaze kugera mu mago iwacu navugaga yuko umara hagati y'iminsi makumyabiri n'umwe kugera kuri makumyabiri n'umunani umaze kuva mu mazi icyo gihe rero usigara utunzwe no kurumana gushaka amaraso kuruma umuntu ariko tumaze kubona yuko ubu ngubu iyo ubuze umuntu ushobora kuruma n'amatungo ariyo mpamvu dukangurira n'amatungo yuko bayonsa bakoresheje imiti ku buryo biba byakorwa mu gihe cyateganyijwe noneho iyo umaze kurumana rero uraruhuka ukaruhukira mu nzu imbere amasaha mirongo ine n'umunani ku buryo ntabwo ushobora kugera kure iyo unyweye amaraso angana n'inshuro ebyiri uburemere bwawe nyuma y'iminsi ibiri rero umaze kuruhuka icyo gihe ujya gushakisha ahantu utera amagi ubwo rero ni ahantu hose hari amazi ari aho ngaho hafi ubwo rero iyo umaze kuba kugera mu mago iwacu usigara utunzwe no kurumana kuruhuka gutera amagi ariyo mpamvu dukangurira abantu yuko bakora ubushinzwe butandukanye kugira ngo babirukane mu mazu iwacu ntabwo tunumva iyo twubakira imibu izagenda iyo mu bihuru ariko ibihuru nabyo tubiteme dukore isuku muri rusange twirinda ibidendezi by'amazi dupfundikira amazi yose dukoresha hanyuma tugakora isuku dutema ibihuru aho iyo mibu ishobora kwihisha mbere y'uko idakuza kuturuma imbere mu nzu
ye urakoze nawe twakire ndi ku mana dutegereje ku murongo wa
telefoni
ndi ku mana turi kumwe ndi ku mana telefoni ye iracitse ariko Dr. Hakizimana mwari muvuze ku byerekeranye n'umubu uruma umuntu ariko kandi ko ushobora no kuruma inyamaswa ushobora kuruma inyamaswa ukavanamo malaria ukayishyira mu muntu
ikindi kibazo cyiza cyane ubundi kuruma inyamaswa kubera ko wabuze uko ugira iyo rero abantu birinze ari mu baryamo n'isiramibu ndetse bakaba batera imitimire mu mazu bagakoresha na bwa buryo bwirukane ya mibu iyo irindiriye hanze yabuze kugira yagenda ikaruma amatungo hari inka hari ihene hari ingurube kugira ngo ishobore kubaho rero nta mahitamo ibifite kwari kugira ngo ibone amaraso hanyuma ya maraso afashe gukwa kwa ya magi ari imbere nta mahitamo rero iyo mibu ibifite ariko noneho ntabwo ishobora gukwirakwiza malaria kuko mu matungo kari agakoko gatera malaria ntabwo gashobora kugwirirana mu maraso y'amatungo nta kibazo kiba gihari rero iyo irimo amatungo ku buryo yakwirakwiza no mu matungo kari agakoko gatera malaria kari agakoko kororokera kagwirirana gusa mu maraso y'umuntu
ndumva ko nkuko mubivuga n'amabura kindi koko uruhu rw'umuntu n'uruhu rw'itungo rwarunago ntaho bihuriye mu bworohe none ubu muri gahunda zo kurwanya malaria hari byinshi mwakomeje kutubwira bijyanye no kuyihashya ni iki noneho murimo gukora cyangwa se nihe murimo gushyira ingufu kugira ngo iyo ndwara rwose muyihashye burundu sinavuga ngo burundu birashoboka ariko kandi irusheho guhagarikwa mu gihugu
murakoze Eugenia cyane cyane ingufu tuyo dushyira mu bukangurambaga ndetse n'ubufatanyabikorwa kuko murebye ikibazo cya malaria iyo dutangiye kuvuga isuku tukavuga amatungo tukuvuga imyubakire ibyo byose urabona ko inzego z'ubuzima ntabwo zifitemo uruhare icyo dushyize imbere ni ubukangurambaga ndetse no gufatanya n'inzego zitandukanye zaba inzego z'ubuzima ndetse n'inzego zindi zitandukanye zishobora kugira uruhare mu myororokere y'imibu nicyo badushyize imbere ikindi kandi ni ukugira ngo dukangurira abaturage kwirinda kuko murazi yuko iyo urwaye ntabwo ushobora no kuhasiga ubuzima ariko hakaboneka uburyo butandukanye bujyanye no kwirinda murazi ko twatangiye dukoresha inzitiramibu dukangurira abaturage n'uburyo guteza imiti imbere mu mazu uretse ko ubwo buryo burahenze cyane ariko tumaze kubona ko iyo mibu irumanira hanze nanone ikaba yarimo n'amatungo twanabonye yuko igenda ihindagurika amoko twajyaga turwanya mbere harandi yaje ubungubu iyo abuze umuntu ashobora kugenda akaruma amatungo cyane cyane ubwo rero niyo mpamvu tudushyiraho imbere n'ubundi buryo bujyanye no kurwanya iriya mibu nk'amavuta yo kwisiga twavuga nk'ibijyanye nk'amafi yo gutera mu bidendezi by'amazi hari uburyo bujyanye no kurwanya turiya tunyorogoto tukiri mu mazi tugafatanya nk'abacukura ibumba tubitanga ku buryo butandukanye urumva rero turagira ngo tunoze tubone uburyo butandukanye bwo kwirinda noneho dushingire kwirinda tutakwivuza
rwose murakoze cyane ndabona isaha irarangiye ikiganiro cyari kiryoshye abifuza kubaza bari benshi ariko ndibwira ko inama n'ibitekerezo ndetse n'ubumenyi bungukiyemo bizafasha benshi ndagushimiye cyane muganga Emmanuel Hakizimana umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwirakwiza indwara ya malaria mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Nelson Ropshe yarafatanije na Fatuma Karara Alimasi wakiriye telefone zanyu kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mwakoze rero mwese kudutega amatwi aho muri hose mukomeze kugira ubuzima bwiza
Thank you.